Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Aljumare tati lewru janvier sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima sillimaji capanɗe nayyi e joyyi les maisons de la presse Bamako jottinonno ɗo kabaruji ɗo yummor woygalo. Sakiraɓe on kumpititta wiide le ko sakiti ko fu ñaw coronavirus o ñangi sanne leleydi ndi ko ɓuuri yimɓele ujunaji ɗinoma e temedde nayyon ñaw o yiya e muɗum le ndeɗo yontere tan ɗum e tawede fo fande ko heewi e jamare nde ka hoolaki no ñaw o wurni. Kamɓe musengaɓe sinñimɓe nduɗo talkuru koɓe noddiri 30 article 39 ɓe mbi fa hande ɗoɓe gonnoɗo ɓe goni sinagol ɗo sariyawol ngol noddiri article 39 ngol tabe caggal ko murtere mabɓe balɗe tati nde timmi altinere waro nde ɓe mbi ɓe garan fuɗɗude murtere wonde kasen nde balɗe ɗiɗi. Coupe d'Afrique wurtal capantato e tataɓaɗi ɗum hani fuɗɗude faɓɓi janggo leleydi Cameroun ndi wattu jono jaga buule malɗi ana gondi e lanninade hon ɗiɗo golleji gorri ɓe mbi hiddu immadraye ɗi fuu ɓe gaɗi dow hen ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini oɗo kikiɗe andi ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Kanko Nuhum Jiro won to ɓoggi jamɗitoɓe kollitivi le ko sakiti ko fu ñaw coronavirus o ana yahatano ñanga leleydi meɗen ndi le ndeɗo yontere ka ko mata ko ina fuɗɗi ɗum mataka leleydi mali ndi ko yata yimɓere ujunaji ɗiɗom e temeɗe jeenayom oɗo ñaw heeɓi ɗum en leleydi meɗen ndi ko yata temeɗe joyom e capanɗe joyom du kañi en lelide cuuɗi dogotoroje ɗe yimɓele sappo ɗiɗon kañi en keddile hen ɗum e tawede fu fa hande ko heewi jamarde hoolaki no oɗo ñaw worri fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou.
Leydi mali ndi yawti kasin addadu kewɗo raɓodiral COVID-19 ndi meeɗayi limtade temeɗe jeegomo raɓodiral le ñalawma gila ko ñaw o fuɗɗi. Keñen kay ardiɓe cellal ɓe limtike ko warata temeɗe jeɗɗo capanɗe jeegomo e jeegomo ñawɓe. Ɗum ɗon a hollita yirwere oɗo ñaw o le leydi ndi e wi kamɓe doctoren ɓe. Raɓodiral ngal taykama to région ngaji kay Koulikoro, Ségou, Motti, Tumbutu, Kidal, Imenaka. Ngallure Bamako nde ɓuri fuf yirwude banggal oɗo ñaw o e wi kamɓe ardiɓe cellal ɓe ka ɗum fu tawede fewde e kaɗo tiɗalla cellal fa ɗo gonneɗɗo dabar hettade fuf ɓamaka wonandi lamukoɓe leydi ndi kawti Bamako ɗo e le kedde leydi ndi concert ngaji festival eko nandi muɗum na landine kawrute jama na gaɗe tati ɗi fuf e le rafi tabagol seraji renturɗi kaki lotirde juuɗe jeetaki sanne le service ji laamu e kañe gulanoɓe koye munen ɓe. Oɗongol masque ngol yirwi noon yeɓama sanne wakkat joni o luumo e misida eko nandi muɗum no jogiti hawruntinde jama madaraji famingol ñaw COVID-19 o leydi ndi ɗum ɓoytike sanne mistitan wiide ɓornugol masque woɗɗodiral métre goto lotugol juuɗe sabunde e natorgol gel yo yogaji e sériyaji ndenoji ñaw COVID-19 o.
Fedde humnine kaɓaru haɓɓude e oɗo ñaw mo noddiri coronavirus ɓe mbihi wattu joni laamaan hani yaltin dow hen ɗete goɗɗi kasen fa ƴewto yalla hono ñaw o hani sakkirede le leydi meɗen ndi caggal muɗum ɗum ɓe paabire ko nayiri banggal ande kañi e kaaki keɗɗe mo kanko professeur Bourayma Kouriba yo goto e kumniɗo kabaru ɗiɗo golleji komo sifi dow hen to facci tan Mamadou Sama Sekou.
Fedde lollude comité scientifique yeli yo seraji renturɗi ɗi wajibine taɓede le nokkuji furuba e kala ɗo jama hewrata ɓuri fof wajibine ɓorugol masque woɗɗodirgol lotude juuɗe muɗum e wattude hen ko wiyete solution hydro alcoolique darude tafun kala ko woni kawrute yambereji le cuuɗi ko nande muɗum. Min dardi laamukoɓe ɗum fiide dabere yalla kala dawoɓe natoɓe leydi ndi so aéroport to so nokkuji goɗɗi ɓeɗo larwe ɗo haniri banggal sifa keso ñaw o lolliɗo omicron wakkati jono kay le leydi ndi min piyanani ɗum dabare kamine gondi e muɗum andude hakkika so ɗum naati ɗo ma ɗum naatani kaki gollirɗi ka fof wonɗo jonno won kasindine yogaji min domata yala fuɗɗude golle o.
Ɗiɗo kabaruji foɗo mba heɓude do bem ame ande to do page Facebook kaña compte Twitter studio tamani. Caggal ko mutere mabɓe balɗe tati nde timmi ko kamɓe musengaɓe beltikile oɗo golle sanne fa hande sariyawol ngol noddiri article 39 ngol so ɗum tabaka tan ɓe jokkitito ɗiɗo golleji musengaɓe sinñiɓe talkurduɓe noddiri ɗum woni 15 octobre 2016. Ɓe mbi altinere waroro nde du ɓe garan fuɗɗude immadraji ɗi kasen balɗiɗi ɓe gatta murtere nde le nokko keɗɗe mo kanko noddirte Ousmane Almoudou yo goto en jottino kabaruji ɗeɗo pelle komo sifi dow hen.
Effectivement on a terminé la
gonga jaati min tilike e cilol goɓol ngol Abdullah wide nder on mutre wadi chagal nelgul talki fuddugol balde joy mutre chagal ko dum juina ko dum won jodo halaji gadaadi ka ifufu pewali dano men tirke joni e balde tati de dum ni taratare albari alkamsare min beltan ke sanadu e ko dum nota no haniri so Allah jabi dum nyande altnerde dum jugtoto mutre gollende payotade talatare balde didi hedide de gila joni jati mi ndardi guldo bambe yidude sarabe sukabe lukuy pelle jangnirede hajabe dina e finatawa yalla humpitinde be ko mi gondi ko tagal mudum min neldan talkur wondu murtere golle min landini dun wadde majere le tatiji le ne fuf
in a marche national
yimbe wonbe le nokku noddete do kumbila le circle kati o wiama beta hande be ngadi ton majere mabbe be kaja zanrama kuse ngaji ngade le dati gondi ton disabi de wakkati fur kasaraji dati ngadan le o do nokku be bile ko jabbino ko suko goto jango ton lekkol kanyun heddi le goldo datol wakande be ngadan no majere ndedu be ngadi no dango fewde e lamo tinno yaa la honani wadirdi do zanrama kuse ngaji ko yaawi yalla no buita kasaraji le nokku mabbe kedde mo kanko noddete tata jawara yo kanko jottino kabaruji wabbe ndedo majere ko
Kamila se trouve sur une voie.
Kulitindi lamu ko lidi malibe peltal amen kado imadra sabi kambila na do atol nyahongol fa tagal lidi dona tidi wete zandram kuse lenne dongul kano astangaji di hewini di do dubu chaktidi di sambin di hakke maybe sapo injeto sapo injeno barmube sabi abitere vitas mobilaji di dano alhani ralentisseur lidi do zandram kuse nibe do atolngul kambo dum no me hurni odo golle tacuti lawungul yalla mi mate wonani kambe lamu ko be
pour que les autorités puissent nous entendre
dum woni wakkati kambe lamu ko wonbe tokkati tonde dunde mati dido kabaruji so mati hono iblisaji jamande immiki sanbe jottiki le o do nokko be gonde surde yimbe le wonbe tombe le ko warta ko dubbe bi dati ko han yeltine le hen be ngadal le hen be jewto yalla hono ko yimbe be bi ko han wadire le ngol do dato le ko yawi se ngardon kabaru figol ballon solar do jabi fabbi jango dum fudata le leedi cameroon di kawtal chapantato e tata bal dum ko noddita coupe d'afrique des nations dum fudan ton dum fudam amde jena lewru fe février fa yottu jena lewru janvier acca hakke fa yottu jagum lewru février hitan 2022 leedele nogay ne kanyen gonle ngal do kawta leedi mali ndido an le hen hono be gonde lan nindirade ngal do kawta nyalawma hande fa kebe famtar ke en ali cisse sitan sidibe
jagabule en leedi mali ware aljumaare jeddi lewru janvier hitan 2020 le leedi cameroon do woni ko holliti kanko yakuba tangara journaliste andando bilki sembe chaldi holliti wiide dabareji di ka fu ko fiha yalla piobe ballon be ana hebo weltade
l'etat
Langwan imadraj yalla fiobe bolme ana heba lanine fawoda so natken sabe be ekitama kabaroji hewdi bomde 23 lewru desembre hitane 2021 yade jeegon lewru janvier hitane 2020 ken wawa de kulleji kewdi ku jugata jamo li okan
coupe d'afrique des nations
ko nayor bangal yimbe la jingonobe jago bulu en leedi mali du ana jottina hakile mabbe e kolliti wiide leedi mali na jogi hune fu bawdo walude dum hebude coupe o
yedi rev
min ke mi de wa halle en jottiniri kewde coupe le kan hikajo sab dina fiobe men ballon won be tagan leedi be fuwari li okan tugabe meden be be dari be won sobeydu
courage
yakuba tangaraka jottina de dabreji di ka fu ko bama yella jingonobe jaga bulu en leedi mali gombe le nuku o ana heba hunchude no toweri drapeau leedi ni
les supporters
hone jingonobe chebe meden ballon be be wala mata federation sanne hore de federation ko kibe ko yaa millionaji joyi lam on du wadde balle ko fa wodi
mechin tinde tan wiide goldo figol ballon ana wara fa wada le wattu no nyaw covid 19 o wondi jalaade le yimbe be le adnar allan
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sikrab jelo ne le raison ngaji meden di en puddirando gawodo be bi yimbe la joine kaborde gonnobe le mobile kany en nannoy le gren gor sukab jokolbe le dende dirton aljanna bagnale ngalure gawonde wakande nanni tonde be dari faabe ciuta no sukab wonbe tombe be jaadi e taton goto ka hebi somtiki wottu jono didon be ana e juude mabbe anda ka fu ko du so dum dari yaadude be do sukab tawno ana jodno to ana jenga jengoji muden o do kasara waddi to dun jamma alkamisar yabinonde en gardan do an songodo mi bihi won buser water sumde ton li lamu gawo o dende no de ton jula bugule ngalure an songonde be bi kuran kany lati sababu mudo wala fukidi len ka kaaki kewdi kany be bi boni ton do firgo ngaji di fa yotte moto goto kany en ciumi ton fa lati ciondi ko bonne len ko be bi sa jewi an war e milyoji didi cfa se euro den gardan faado kaydo kambe yimbeele ko yaata nogayon huminibe kabar dati wonbe tombe be gondi e famminede wattu jono ko nayri bangal no be kani gollirton golleji mabbe le kirla hakkunde leedi mali ndi kany e leedi senegal ndi kambe gollobe wonbe tombe lenni bo do golle suudu won to huminino kabar dati kany do to gorgal fedne no dirta ziz wonde le leedi meden di sekrab do kadde ten kiki dande do kabaruji meden di min jooti on sane hedade hejju jamen dido kabaruji fodo ba hebde do bem am ande to so ngadi www.residio80no noddido odo numero via mo mer mer 37321 fande fande fe no kon ande do do e ser yotre meden de an wodi wassalam on andir on no aljumaare fu yowtere meden de do rewbe yowoto ko rewbe golli ko rewbe gollana fa yotto yo bonandaaji ngattede fewde rewbe miccite den wiide coupe d'afrique ko waran fuddude fabbi jango solan do jebili leedi meden di kambe rewbe le be do be korsini film ngaji no dirte de feeton di kanyo ko nande mudun wotto jono worbe be do an korsini ko nayri bangal ballon hono fu be ngatta tele command ngaydi fa kebe famtaade ngare kede ko min e mamadou samassio ko min pewni on do hen
femme du Mali
yibele horsimbe ballon wattu joni o garta weltade le hen sanne sabi de figol ballon le rumde afrique de fuddan le jenay lewru janvier worondu nokku noddirte do cameroun homo jogoto telecommando robele be na worbele be micciteden wi di robele nyallobe le galleji dal korsini film ngaji di kany e fito ngaji di wakkati fuddum be jawata wattu jono so bami fa figol bolongol fuddi hono fube ngattale o do telecommando jogi be tele goto kedden ko be tifi do hen
ile prioriter
prioriter se sanne mimina hajano telecommande yalla me jewa fiire bon watten nargon ballon ana bur nga jewde film ngaji film ngaji suwelma ana wa jewde de bem ande le fiire ballon mi yata ndu ko fu telecommando djum dami pe tawete du natto sa me man jewa ballon ba weder kan ne fu kaja jewde ballon so wari me mo men wa jewdu de dam mi nge so gase mi hammi iyon to gidra be tan dudu bas wala mudu to wa dan depo ma to wa dan gorko ma mi wa yede fami jewa don do sara don ko kasin bangi sab ko heegi de gal an
kabaruji meden godde jaram to yoro soto imma daraja no gonde wadde to pamina robele be nafaaji ko tongi do yadle ciu docteur yi so bami fa be ciowiki jahadu pesa yato suka mudel so bami fa jibini le lam bofula be robele gombe nokko noddirte tigana le commune sidi bela ana gondi e watton imma daraja mudun en dum won sottude nareje wattu jono be bihi chakurundu kilo ngaji chapande jeufe be gondi estotude dun ton bu temere jeegona bu ujjere sefa fedde humnine kabar hakki bibbe adamen to gawoto yambe ngadi ton botuma be gonde famminde journaliste robe le wombe le odo nokku konairi bangal hakkeji mudun en jagal mudun dubbe pammina robe le wombe tonbe imma daraji di kani wadde konairi bangal yottinde kabaruji to kite to ko yata yimbe le chapanto ton kanye gonde famminde ton no kani sakirade bonandaji ngatti di fewde e robe le ido imma daraji fa yelon be kani buytiri torraji robele le odo nokku dokkaten kiki da hande do kabaruji meden jowi do robe di yonji jeddire warore wassalam.